Yeah. Introducing D. DMC na style yani.
Glamour.
Listen, let's go.
Mandugu na madada sikizeni uambie about this girl nilimwona nika blow. Tangu nizaliwe mama angu Kim Tat kicheka tukilia madem wanipende na mimi ni wa enzi wa kutia maradufu. XBG na manisha big deal. Watu watatu wanakula vitu tatu na akili zao tatu. Kwenye kona tatu shall bra like a damo, people like a rose, bingo like a star, blings like a bling. Nimependa umbo lake, nimependa figa yake, nimependa haka zake abo spin kandai. Kila napo mwana mwe watunda kaa hupa like woo. I say slow like a train, slow like a toto, siadi toto, si toto. Where? Check. Listen like a peacock, acts like a princess, floss like a mother when she winds up a body. Baby, make me a good pizza cause I wanna be good, just a shake.
Oh, please, Tommy.
I say shake like a dick, spin like a ride, kiss me like a star. Ningependa niwe wako, ningependa nishi nawe, ningependa penzi lako. Mana kila napo kuona moe wa dunda ka. Shall cry like a damo, drifu like a rose, drinko like a star, blinks like a bling. Nimependa umbo lake, nimependa figure yake, nimependa haka zake, abo spin kandai. Kila napo mwana mwe wa dunda kaa hupa like woo. I say slow like a train, slow like a toto, siadi toto, si toto. Where? Check. But I know got my girl back in the hood. She loves me mad, I love her too. Na mpenda na mjali, na muamini na muenzi. Ananipenda na nijali, ananamini ana nienzi. Ila huyu mambo kwangu na kuwa ni mteja cause. Ila huyu mambo kwangu na kuwa ni mteja cause. Shall bright like a damo, beautiful like a rose, dingo like a star, blinks like a bling. Nimependa umbo lake, nimependa figa yake, nimependa haka zake, abo spin kandai. Kila napo mwana mwe wa dunda kaa hupa like woo. I say slow like a train, slow like a toto, siadi toto, si toto. Where? Check. Shall bright like a damo, beautiful like a rose, dingo like a star, blinks like a bling. Nimependa umbo lake, nimependa figa yake, nimependa haka zake, abo spin kandai. Kila napo mwana mwe wa dunda kaa hupa like woo. I say slow like a train, slow like a toto, siadi toto, si toto. Where? Check. Yo D, siku hizi mistari mi hutema, mithili ya cobra, nyoka. Hadi mtani siku hizi wengine unitachatu, na mwilini bado sina tatu. We, check.
Mwaki Records.
Mwaki Records.